Genzi banje baduteguriye ikiganiro dusangira ijambo kuri mikro yari jewe Edirwema mwari kumwe mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe
dusangira ijambo
dusangira ijambo
dusangira ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu Rwanda turaha mikoro mugenzi wacu Eric bagira ubusa uri Kigali Eric mikoro ni yawe
wavukiye kumuhima usanga mutarabakire
Etienne Karekezi nongeye kugushimira cyane kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangira ijambo yo kuri uyu munsi yongeye kugaruka ku kibazo cyo kwimura abaturage mu Rwanda ku bikorwa by'inyungu rusange by'umwihariko turaguma kuba ari batuye mu midugudu ya Kangondo ya mbere na kabiri Inyarutarama mu mujyi wa Kigali ikibazo cy'aba baturage cyamaze kuba gatera nzamba ariko ku rwego kigezeho iragenda gihindura isura ku wa gatanu w'iki cyumweru tariki ya 20 z'ukwezi kwa 11 abaturage bari barinzejwe amafaranga yo kubakodeshereza nyuma yo kubasenyera basubiye gushinga amahema mu matongo yabo kuko bukode bari babubuze bakabura n'ingurane y'amazu ubutegetsi na rwiyemeza mirimo babizeje amakuru duheruka mu munenge wa Remera wari wadutangarije ko imiryango 74 ariyo yagombaga gukodesherezwa icyakora bamwe muri bo ntibyabahiriye kuko inzego z'umutekano ku bufatanye n'inzego bwite za leta zarabayoye zibambika amapingu zijya kubafunga zibatwarana nayo mahema dutegura ikiganiro twari dufite amakuru ko ababarirwa mu 10 bari bamaze gufungwa bagiye babatwara mu bihe bitandukanye ariko abandi bagitsimbaraye kugeza aho hari abari bakiri muri ayo matongo bivugwa ko muri uku kubatwara bamwe muri bo bahohotiwe n'abapolisi inzego z'umutekano zabatwaye mu masaa 5 y'amanywa abandi zibatwara hagana saa moya z'ijoro iki kibazo gifata umuzi mu mwaka wa 2017 ubwo abaturage babarurwaga imitungo yabo babwirwa ko bazimuka ariko bigakomeza kudakunda bishingiye ku bwumvikane buke hagati yabo n'abagombaga kubimura bavuga ko ubutegetsi bwite bwa leta bwabityayemo bubima uburenganzira bwo kwiyumvikanira na rwiyemeza mirimo wagombaga kubimura iki kibazo kikwimura abaturage Inyarutarama kirareba imiryango isaga 1500 yose hamwe ipfundo ry'iki kibazo rishingiye ku kuba ubutegetsi bwite bwa leta bwarahate abaturage kubakirwa inzu mu gihe bo bashaka amafaranga ku bikorwa byo kwimura abantu ku nyungu rusange amasezerano bagomba kubahirizwa kandi akagira agaciro mu gihe cy'amezi ane hagati y'uwimura n'uwimurwa nyuma yaho ku bwumvikane bw'impande zombi amasezerano ashobora kugumana agaciro uwimura agategekwa kwishyura 5% by'agaciro k'umutungo wose muri dusangira ijambo turabana n'abaturage bagizweho ingaruka n'ibi bibazo turumva abandi bacyatuye bazimuka icyo bavuga ku byabaye murumva kandi aho akarere ka Gasabo gagaze kuri iki kibazo turabumvisha abavugira ihuriro ry'imiryango itegamiye kuri leta mu Rwanda ndetse n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda twagombye no kumva uvugira polisi y'u Rwanda Sipi Jean Bosco Kabera ntibyadukundiye kuko twamwandikiye tubona ko yasomye ubutumwa ariko ntiyasubije yagombaga gusubiza ibirego polisi avugira ishinjwa byo guhohotera abishinzwe kurinda mbaha ikaze dutangirana n'abaturage bahera ku cyabateye gusubira gushinga amahema mu matongo
twagiye ku karere ka Gasabo ejo bundi ku wa kabiri mbo ariko mu kugenda twari twahawe gahunda yuko turi buhure n'umujyi wa Kigali tukabasha kumugeza akababaro kacu twari twatumiwe na meya w'akarere ka Gasabo tukihagera bahise ko badufata batujyana ahantu mu cyumba baradufungirana baduhishamo none batubwira ko tutagira ikibazo yuko byanga byakunda meya inama nirangira bari buduhuze tukamubwira icyari kituzanye
ba nibande babagiye kwahisha
meya w'akarere ka Gasabo na gitifu w'umurenge wa Remera twashidutse abayobozi bagiye waruhasigaye n'ishyaka wenyine cyakaba abanyamakuru samugati ikibazo cya Kangondo ko kiri gufata indi ntera bimeze guta tubirimo ati mu minsi iri imbere turabona igisubizo ariko ubwo mu gihe twari tugitegereje meya yagiye nawe kwitangazamakuru aravuga ngo abaturage ba Kangondo bose nta kibazo dufitanye twarabishyuye ubukode ntawe dufitanye ikibazo ubu dutegereje mu kwezi kwa 12 ko bajya mu mazu dutungurwa n'ibyo bintu yaratubwira ati mwe nimugende mujye ku murenge ku wa gatanu amafaranga nayohereje ahamagara na gitifu w'umurenge nawe aravuga ati rwose amafaranga ndayafite ku wa gatanu bazaze noneho amafaranga nyohereze ati kandi abandi bazaze ku karere nabwo babahe gahunda yo kubonana na meya w'umujyi wa Kigali tukigera ku murenge gitifu ninjye wamuhamagaye ndamubwira nti giti twahageze baba baturage ngo murambaza iki, hari gahunda mfitanye namwe. Ndamubwira nejo bundi kuwa kabiri ntago ari we watubwiye ko amafaranga yahageze, tuzazinduka tukaza amafaranga ukatubwira uburyo tubona amafaranga uri kumwe na meya. Ngo ibyo ngo ndabyumva, ngo ariko ngo nta gahunda ngo mfitanye namwe. Ubwo twe twese tumanuka turavuga ati no ku karere katubireka tujye mu matongo. Tugeze hano Gitifu umurenge yahise ampamagara ngo ngwino ngo nkwereke ngo dore ngo liste narayikoze ngo amafaranga. Ngo ubwo ndayategereje, nge namubwiye nta mafaranga uri kutubwira ko turi kukwaka ingurane y'ibyacu, kandi ko mutubwira ko nta bukode twe twemereye guhabwa ari inkunga. Ayo mafaranga ushaka kuduha nayiki? Nge namubwiye nti komite dore ngiyi n'abaturage barahari bafashe umwanzuro kubw'ibyo mudukoreye, basubiye mu matongo yabo. Tugitangira kubaka DPC yaje ari kumwe n'abapolisi batatu, mu by'ukuri bakoreye abantu ihohotera. Hano hari umudamu bafashe bamupfuraguye imisatsi bayimaze ku mutwe, hari umugabo bita Isidore umupolisi aramwirukankanya ahetse imbunda, kandi ni umusaza agiye kwambuka aramufasha mu kubita umutegagwa muri ruhurura amuhagarara hejuru mu nda. Umugabo mu by'ukuri ibyo mvuga ni ukuri, n'abandi baturage mu buhamagare barabisobanura. Baramuzamuye bamugejeje hariya ku modoka aho bari bagiye kumushyiramo, baramugarika bakajya bamukandagira mu gatuza. Ariko turasaba ngo ibi bintu aho bigeze, niba perezida atakiba mu gihugu cy'u Rwanda nabivuga avuga ngo ntago nkikirimo, cyangwa avuga nimba ari abinjiriye igihugu bakaba baragiteye bari gukora ibi bintu, abaturage babimenye basaba ubufasha. Icyo dusaba, nimba bashaka ko dukora imyigaragambyo nk'uko bari kwidushinze, tuzayikora kuko ntibazarya ibyacu ngo dutuze. Bazatwica, abasigara bazahabwa ibyabo, ariko ntibumve ngo aho turi. Turabaha amahoro paka ikibazo cyacu gikemutse, nibaduha ingurane y'ibyo batubariye.
Bafunze bangahe?
Bafunze abantu batandatu, harimo uwo bita Papa Didier ni umumotari, harimo uwo bita Mama Kevin, harimo uwo bita Sidori, harimo uwo bita Eric, harimo n'uwo bita Butera, harimo n'undi bita Tica.
Ibyo avuga mwese mwabibonye cyangwa?
Njyewe wanjye bamujyanye.
Witwa nde?
Nitwa Murekatete Vestine.
Byagenze bite?
Ukuntu byagenze, twebwe twazindutse tujya ku karere, batubwiye ati muze ku wa gatanu mufate amafaranga y'ubukode, dore amezi umunani ashize tutabishyurira, noneho muze tubishyurire.
Amezi umunani yose ntabwo barabishyura, kuko ndibuka bari barabishyura amezi abiri.
Haciye handi umunani nyine turi hanze turara mu gihuru. Ikibazo dufite rero ni uko bajya ahandi bakahishyura, kandi bazi ko abaturage ba Kangondo kabaye mabibaba turara mu gihuru, tukibaza tuti se na leta kandi ivuga ngo ni umubyeyi yatubabariye kaduha amafaranga yacu y'ingurane batubariye. Twesemo kugaruka mu mutungo wacu baturasiramo, tuzahabamo by'iteka ryose paka baduhaye ingurane yacu ikwiye mu mafaranga.
None se ko amaheme bayajyanye muraharara mute?
Turaharara nyine gutya, ibisimba byadukurura ntacyo bize bijyana, ariko turaharara tube intwari z'ubutaka bwacu.
Bishobora gufatwa nko kwiyahura?
Nta kibazo, turaba intwari, twandika amateka y'ubutaka bwacu n'imiryango yacu ahiri hirya no hino, n'abanyarwanda n'abo hanze bose bamenye yuko mu Rwanda hari abapfuye basize ibyabo.
Ibivugwa ko abapolisi bahohoteye abaturage hano nibyo cyangwa sibyo?
Nibyo, kuko hari n'uwo bajyanye ari umurambo na n'isaha mwakumva ngo yapfuye.
Wabibonye?
Nabibonye.
Ntabwo mufite impungenge ko namwe bashobora kuza bakabayora bikagenda gutyo?
Natwe nyine twanabasabye ngo batujyane basi aho kurara hanze, turare muri gereza baduhe n'izo mpungure kuko inzara yaratwe.
Iyo safuriya ni yande, ninde wayizanye?
Iyo safuriya ni yanjye.
None se ko mutetse mu kantu gatoya?
Ni ikimenyetso cy'uko nta byo kurya dufite, turabisaranganya umwe arajya arya ikirayi kimwe undi arya ikindi, turebe ko bwacya.
Niko mama, ibivugwa byabaye wari uri hano?
Ye, nari mpari. Inange mu babyeyi bagiye ku murenge mu gitondo kubona na Gitifu. Nka komite batoye twari dufite byinshi byo kubwira abaturage duhagarariye ibyavuye mu nama, twashye tubakojeje ati twebwe ntago tubyumva, turi kurengana kandi ubutaka bwacu bwemerewe guturwa twarabimenye, tugomba gusubira mitungo yacu. Bari bafite na master plan yagaragaje
igishushanyo mbonera
kigaragaza ko Nyarutarama nta gishanga gihari. Isi saha nanjye ubwanjye ureba mfite icyangombwa cy'umutaka, narasoraga mfite icyangombwa cy'umutungo, ntibazane ni gute iki cyangombwa bakimpaye, nagifashe 2008 bakaba baragaragaje ko Nyarutarama hari igishanga cyavuye hehe. Ikindi nibaza, twarabariwe kuko wabonaga turi ku butaka bwemewe kandi bwemerewe guturwa, dufite ijya n'agaciro y'ubutaka bwacu, badufashije bakatwishyura ibyacu batubariye tukigendera, nta gahunda dufite yo kwigumbura kuri leta. Leta yadukemuriye ikibazo, nta n'uwatubona. turabasaba ngo mudufashe nkubwo ubugitifu aravuze ngo mu bantu ashaka nange nimo ngo ndi gufasha abaturage kwigumbura ese sa ntago ndi buze ngo mbwire umuturage utegeze igisubizo muha nk'umuntu nka komite ngo mubwire ngo gitifu ambwiye kutya ngo nta gahunda dufite
muri komite y'abantu bangana
muri komite y'abantu batanu
bahagarariye
abandi niko bagiye batubwira ngo tujye tuza twumva ibibazo badushubije tubishyira abandi nk'abantu batubwiye ko kwa gatanu tuzabona amafaranga twizeye ko abaturage baribona amafaranga gitifu akatubwira n'abadutuka nari kuza nkabwira icy'abaturage mu kanya tuje hano abantu bakubiswe nanjye ndirukanze simbutse ikigunguzi hari ababaza ababyeyi bari bahari gitifu ari kuvuga ngo uwo mugore n'uyu n'uyu nibo dushaka
amahema mwari mwashinze yagiye he
amahema barajyanye byose barabijyanye twari twigwe n'amashitingi mashyashya byose barabijyanye abagabo babakubise barabakubise hari umugabo kwitara epfo mu bigori ubona rwose arenzahare ibintu bitubaye honona n'agashinyaguru kuko tubuze umuntu namwe ntiwari muhaye ngo murebe ibintu bibereye aha turarenganyijwe mu rwego rwo hejuru turibaza ataka karengane dufite nyakubahwa wacu perezida w'igihugu twakoze iki kugira ngo ataza kuriteringa turenganure duhabwe byacu
muhuye wamubwire
muhuye namusaba basi niba ari cyo namukore nkamusaba imbabazi nyuma yo kumusaba imbabazi akamfasha akampa ibyanjye cyangwa akambwira ati nta kintu uzabona nyarutarama kangundo ya kabiri igendere si iwanyu ku ivuko nubwo ntawe ufite ntabwo wenda papa yabanye neza n'abaturanyi ntihabura n'ucumbikiye utwana tukiga
n'abagabo banyu babatwaye he mwigeze mukurikirana ngo mumenye aho babatwaye
turabamenya araje ko bafashe pandagari bakabatsa bo bakabajyana turazi bajya mudufashe ahubwo mudutangire hose amakuru mudushakishije abatware bacu tubone abagabo bacu tubure ibyacu tubure n'abatware bacu
n'ubuhohoterwa muvuga waribonye
ngewe naribonye niyo wangeze ahariho hose naribonye narindi hari kuko gitifu yivugiye ngo nawe ntusigara ubwo yari njye n'uriya mudamu umaze gutanga amakuru
ese mwemera ko namwe mwari mutuye mu kajagari nk'uko babivuga
ntabyo twemera akajagari se akajagari kari he nta nyarutarama nta kajagari gahari
ahantu barinze kwitabanya
ibyo birabareba ni nk'uko banyita ngo ndi mugufi kandi ndi muremure ibyo ntibitureba twebwe ibyo byo gusebya icyo turaba ni uko baduhaye umutungo wacu agaciro ntibaduhe umutungo wacu batubariye twigendere tubahari ibyabo
mukavukira ntumbaze umwanzuro w'ibyo bibazo nyamara kandi amategeko akurengera arahari
muracyateze amatwi ikiganiro dusangira ijambo turebera hamwe ibibazo by'urusobe byo kwimura abatuye i Nyarutarama mu midugudu ya Kangondo muracyumva bagira ubusa i Kigali mu Rwanda ahagana saa moya z'ijoro ryo ku wa gatanu twakomeje guhabwa amakuru ko inzego z'umutekano zari zagiye guta muri yombi abagore bari bagitsimbaraye mu matongo
bo bajya abandi bantu bagera muri batanu b'abadamu bamaze izo pandagari bamaze gupakira abandi batanu gutyo batandatu hari n'umudamu nawe usize uruhinja
babajyanye he
bo ni ukuvuga ngo hari pandagari uko byagenda kose ni Remera bashobora kuba babajyanye bari gukubita abantu bari guhutaza abantu abantu buze noneho hari isoko rirenze rimwe rya kare ryari rihari nanjye ubwo ndi kuvugana ndi kugenda nikingakinga kuko nzi ko nanjye ndimo bari guhigwa ba mbere
ni bande babajyanye
ni abapolisi ni ukuvuga ngo haje pandagari zigera kuri ebyiri eshatu ndabona ari eshatu zije ariko harimo n'abakumanywa bari bahari nibo bagarutse n'ubundi
ubundi se kwitwa kimugataha
na Eric ntabwo twataha dufite akarengane turababaye nawe wibaze kuba abantu bemeye nk'ubu bajyanye umugore n'umugabo bamujyanye kare umugore asize uruhinja ngo hari umukecuru batwaye umuhungu we bamutwaye kare mu by'ukuri nta karengane kandi abantu bakomeje gukorerwa gakomeye urebye nk'ibiri kuba muri izi saha kuko babona ko atari ku manywa byo birarenze birenze ibyo twababwiye byabaye ku manywa
nyuma yo kubumvisha ababyagizeho ingaruka reka noneho mbumvishe n'abagituye ahazwi nko muri Banyahe barimo bwana Jean de Dieu Shikama na bagenzi be
ikibazo gikomeye ngende bagihari ni uburyo abaturage bagomeje kureregwa mu byabo ariko ikindi cyazamuye uburakari ku baturage ni uko bumvishe ko hari umudugudu duturanye watangiye guhabwa indishyi ikwiye mu mafaranga mu by'ukuri bagakemura ikibazo cy'abantu bagituye ariko abasenyewe bari kwirirwa bazerera nta kintu babamariye bagera ku karere bati ntitubazi niyo magambo nabwiwe gese narindi yo kuko ibi byose nanjye nabibonye nk'uko n'abandi baturage babibonye ariko ibi biracyagaragaza ka karengane duhora tuvuga kandi nkibaze se twaba twaravanguwe mu bandi banyarwanda tubimenye turebe ikindi gihugu cyatwakira ntabwo twumva mu by'ukuri ibintu dukorerwa impamvu zabyo
mwamenye ko babishyiye binyuze mu zenzi abaturage barabibwiye
baca umugani mu kinyarwanda ngo ntawe utwika inzu ngo ayishe umwotsi ntabwo umuntu muturanye burya yaburaye wabimenya yanariye wanabimenya amafaranga bari kuyashyira ku makonte yabo ni ibintu tuzi ntabwo ari inkuru mbarirano babaye amafaranga bamwe bari kugura amazi impande n'impande hari nabo twagize uruhare mu kuyagura ibyo ni ibimenyetso bifatika ntabwo twabihakana ariko mu by'ukuri ubundi twebwe aho tugeze nta nubwo tugishaka rwose kwishyurwa ni birorere twigumire mu mazu yacu abasenyewe babahindishye zabo bigendere twebwe ibyacu bigaragara ko byananiranye tugume ku butaka bwacu niturangiza n'ubundi twari dutekanye ntawe twigeze dutakambira ngo tumusabe ngo azatwimure nibo baduteye ku butaka bwacu nibakemure ikibazo cyabo basenye noneho abasigaye ku butaka bwacu badusubiza uburenganzira bwabo ni nabyo ndegera mu rukiko ndagutumiye ahubwo mu rubanza nyakubahwa munyamakuru ku itariki 10/12
muri wese yarageze se muri abangaho bavuga ngo bari guhohoterwa byagenze bite
aba nabo barimwe abareze nkuko abantu tutagira ubushobozi bungana mu bagituye harimo abareze no mu basenyeho harimo abareze abadafite ubwo bushobozi ni bubona baba babuze icyo gukora bakaza bagashinga amahema ahangaha ngo babone aho bakinga umusaya
ese ihohoterwa rivugwa byabaye uhari cyangwa wabyumvise
nabirebeshaga amaso yanjye kuko nari mpagaze mu baturage uwo bavuga wakubiswe yabonye bazanye amapingu agira ubwoba ariruka umupolisi yamuteze umugeri agwa munuza mu mugende hariya bamuzamukana bamukubita mpaka bamugejeje ku modoka ikindi nabonye ni umudamu wateraniwe n'abapolisi barenga batanu bamupfuragura imisatsi baramukubita tuvuza induru abaturage twakomye akamo tuti muramwica tubona baramuretse bamushyira mu modoka ibyo byose byabaye ariko nyakubahwe Eric ibi ni bya bindi navuze ngo ubu butaka erega ndahanura nahanuye ko ubutaka amaraso yacu azanyobwa nabwo nibyo byatangiye twabibonye nubwo atari amasasa atangiye gukora ariko ibyo twabonye ni ibimenyetso by'uko n'amasasa azageraho nayo akageramo ubu butaka buzayanywa nyamara
urabona mu buryo burambye se hagombye gukorwa iki kugira ngo hirindwe no kugira ngo ayo maraso arinde yameneka
njyewe ntabwo navuga ngo hagombye gukorwa iki turi mu gihugu kigendera ku mategeko cyubaha amategeko hagendewe ku mategeko ibi bibazo bikarangira amategeko ko ari kiri yasobanutse itegeko niba riteganya ko indishyi ishobora kuba amafaranga y'u Rwanda cyangwa ubundi buryo bwumvikanwa iyo amafaranga abuze n'ubundi buryo bukumvikananirana umuntu asubira n'ibye nibasubiza abaturage ibintu byabo cyangwa se babishyura amafaranga bashaka abasenyewe babahe byabo abatarasenyerwa bagume ku butaka bwabo ibyo bintu binaniye ubuyobozi
mu by'ukuri naturutse haruguru mbona abapolisi bahari bari benshi twabibonye turi abaturage benshi turi imbaga nyamwinshi twabibonye
yavuze bakoreye abo baturage babibonye
twabibonye ku mugaragaro
umupolisi afata umuturage akamukandagira hejuru umubireba
cyane rwose
ijwi rya Amerika imaze kumva ibi birego biremereye by'abaturage yahamagaye Bwana Godefrey Karamuzi utegeka umurenge wa Remera maze ntiyitaba ntiyahagarariye aho ahubwo yakomereje kuri Madame Pauline Umwari utegeka akarere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali maze mu kutitaba aduha ubutumwa bugufi budusaba kumwandikira twamubajije ku mafaranga y'ubukode bemereye abaturage ariko bakaba batayabona ndetse no ku cyo guhohotera bamwe muri bo mu gisubizo cya Madame Umwari yahaye ijwi rya Amerika yagize ati nta muturage n'umwe wa Kangondo ufitanye amasezerano n'akarere utarishyura ubu bukode ati ubu bose twarabishyuriye kugeza ku itariki ya 15 z'ukwa mbere umwaka utaha wa 2021 ati ibyo guhohoterwa ntabyo nzi nta n'uwabikora maze kumva ibyo ntahamagaye Bwana Joseph Ryarasa uvugira ihuriro ry'imiryango itegamiye kuri leta mu Rwanda Societe Civile mu Gifaransa abanza kumbwira ko icyo kibazo bakizi kandi bakiganiriyeho n'abategetsi bireba
icyo nakubwira nuko Societe Civile kibazo twakizi kandi twakiganiyeho n'inzego zibishinzwe ariko icyo nakubwira ni uko uburyo byakozwemo n'ubundi hari amategeko agenga kwimura abantu expropriation etape zose zarakurikijwe
bikurikije amategeko
bakubwiye ko amategeko atubahirijwe
nibyo n'ubundi bavuga baravuga bati niba ari ukwimura hagomba ingurane ikwiye cyangwa ubundi buryo bwumvikanyeho rero icyo ntabwo bacyumvikanaho
so hari icyo nagusubiza nuko hari ibyakozwe y'abantu batanejejwe n'ibyakozwe
yego
niyo mpamvu biyambaje izindi nzego urumva icyo nakubwira nuko ubundi iterambere riragoye kugira ngo rigerweho so yose ruko kumvikana nuko ne development process y'igihugu.
Yego.
So that's one principle abantu bagiye nuzo bakumvikana.
Ubundi icyo batumva n'uburyo ubutegetsi bwite bwa leta butari hagati ahubwo bushyira ingufu kwimura abaturage aho gukoreka ngo biyumvikanire na rwiyemeza mirimo.
No katubanze kumvikana.
Yego.
Usibye kwimura abaturage nago umuntu yaje ngo avuge ngo avuge ngo dimwimuke bidakurikije. Hari ibyo abaturage bo bifuza. Nenga abantu bose bemura ahagiye gukorerwa ibikorwa by'iterambere
ku nyungu rusange.
Hari ubwo abantu bose ariko batanezezwa. Ikindi ni uko barimo kugerageza kureba uburyo akajagari bwacika, babimure ariko babimurire ahantu hazima.
Sinzi niba ayo makuru muyafite. Habayeho kubasenyera, babizeza ko bajya babakodeshereza igihe amazu ataruzura. Ubu ngo bamaze amezi 8 batarabakodeshereza, niyo mpamvu basubiye mu matongo bashinga amahema. Bamwe bagera ngo muri 13 igipolisi cyabafunze babyita ngo n'imyigaragambya. Ubwo murumva ikibazo kitarushaho kubyimba.
ariko
mu kubasenyera basenyewe basezeranyijwe kujya bakodesherezwa, nicyo kibazo kiriho kugeza ubu ngubu. Abo rero ntabwo bari gukodesherezwa, niyo mpamvu nabo bari kuvuga bati tubuza amazu, tubuza amafaranga y'ubukode.
Aho babashize cyaje cyumva aho bari babashize,
babahaye amasezerano y'ubukode amafaranga 30,000 ku kwezi. Ayo rero haciye amezi 8 batayabona. Ni ukuvuga ngo bahanganye na ba nyiramazu, ariyo mpamvu nabo navuga ngo bashatse kugaragaza icyo bita karengane, basubira mu matongo yabo gushinga amahema.
No, ibyo twabiganiriyeho n'inzego zibishinzwe, batwizeza ko bagiye kubikurikirana. Ikindi ni uko amazu mu Busanza aho gusa yatinze kuzura kugira ngo bimukireyo.
Muheruka kuganiraho ryari kuri icyo kibazo?
Ni ukwezi gushize.
Nkurikije ibyo abaturage bavuga, ari ababibonye nabo byagizeho ingaruka, baravuga ko
katubanze twumvikane nabo kinyamakuru.
Yego.
Twe kugenoza hari principle ya urbanization kandi ifite challenges ariko it has to be done. So no icyo gusa nuko bishaka kutihuta uko bikwiye, ariko the process of the urbanization has to occur. Ahubwo icyo tuba gukurikirana ni ukugira ngo process yihute, dukurikirana kureba aho amazu byakorwa vuba, ibyo bibazo bindi bya aho bari babakodeshereje inzego zimwe zirabikurikirana batizite ako tuve mu bindi dushaka guhindura isura y'ikibazo.
Yeah.
kwezi kwa cumi uyu mwaka amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi buriho atemewe n'amategeko y'u Rwanda yandikiye Perezida w'u Rwanda Paul Kagame kuri iki kibazo. Madame Victoire Ingabire Umuhoza ukuriye Darufa umurinzi na Maître Bernard Ntaganda washinze pesi imbere kuri rikaba ryaracitsemo ibice batakambiraga Kagame ngo abone ku muti w'icyo kibazo. Navuganye na Madame Ingabire mbanza kumubaza niba Perezida Kagame yarabasubije.
Nta gisubizo twigeze tubona kandi nko kumaze kubivuga ni kibazo kimaze gufata intera ku buryo nimugoroba narayimbonye amagambo yabo baturage cy'umuntu w'umudamu yibaza pese niba umuntu ayobora abantu bakaba batwita abasazi niba twese turi abasazi ubwo bayobozi bacunze bafite ikibazo ko n'abayobora abantu nyine bangana gutyo bakwitwa ko ari abasazi ashaka kugaragaza nyine ko ntabwo ari abasazi baraharanira uburenganzira bwabo. Undi aravuga ati twaguze amasanduku tuzaguma. Birababaje rero ko tuba tugeza ko ikibazo kigeze aho abaturage batakamba bakoresha amagambo akakaye nk'ayo babwira abayobozi b'igihugu cyabo abazi b'igihugu cyabo bagakora nk'aho badahari. Nibaze nibaza ese uwo muco uramari ntibatazinga n'ikimururu Rwanda ku buryo aguranwa abaturage bangana ibihumbi n'ibihumbi bingana kuriya kuko byaba ari ikibazo. Niba dufite umushoramari umwe akaguranwa abaturage bangana kuriya urubyiruko rungana kuriya narembonye abana barimo babyiruka u Rwanda rw'ejo bakaguranwa umuntu umwe u Rwanda rwacu ahantu hake twanditse dutakambira Perezida kutubwira ati dufatanye n'abaturage gutaka mukono mu baratakamba bagira ngo nongere imbabazi abayobozi b'igihugu cyacu bibuke inshingano zabo barebe umubabaro w'abaturage batabara urwo Rwanda rw'ejo rurimo Rwanda rwe kumusozi udafite aho tuba niba abantu bajya gushinga amahema nuko bababaye abayobozi b'igihugu cyacu nibasubize umutima impembero barebe ikibazo cy'abari abaturage bakangurirwa bakirenze ni ikibazo kidasaba amafaranga menshi.
None umukuru w'igihugu ko atarabasubiza igihe atabasubiza ndetse n'inteko ishinga amategeko mwageneye kopi batabasubiza umuziyambaza uruhe rwego
mu by'ukuri twabikoze nk'abavuganira abaturage ariko abaturage bafite inshingano za mbere b'ubwabo nabo ubwabo abo bayobozi nibo babereye abo bayobozi babereye twebwe abaturage nashimye ko barimo babaza ikibazo cyabo nibakomeze bafite itegeko niyo ntwaro yabo nibafite izo mpapuro nibajye kureba ministre w'ubutegetsi bw'igihugu bamureba bamubwire bati iki kibazo kimeze gute nibagende bagaze inzego zose bazibwire bati dufite ikibazo nimudutabare kandi kuko nta wundi muntu ugomba gutabare bari abaturage bakangondo nta n'undi ukwiriye kubareberera usibye abayobozi b'igihugu cyacu nyine nta n'undi muntu ushobora kuzagira ikibazo cy'abanyarwanda atari abanyarwanda ubwabo. Niyo mpamvu nibaza ngavuga nti se abayobozi b'igihugu cyacu barimo baratekereza iki barabona ko kiriya kibazo ninde wundi uzakirangiza nge ntabwo ntekereza ko guceceka ari cyo gisubizo. Amakuru mfite ni uko bareba bafashemo bamwe bakajya kubafunga ese igisubizo ni ugukoresha imbaraga z'umurengera ku muturage urimo usaba uburenganzira bwe mu butaka bwe afite iyi mpapuro zagihamya zerekana ko ubwo butaka ari ubwe bamwanditseho yatangaga b'imisoro. Igisubizo ni ukumufata bakajya kumufunga cyangwa igisubizo ni ukuvuga bati turebe uyu muturage ahabwe ingurane ze amahoro ahinde muri uru Rwanda rwacu.
Nta mpungenge ko bishobora kurangira nabi nkurikije hari umudamu bafashe bakamupfura imisatsi ngo abandi bakabakubita mu buryo bavuga ngo babagize intere
ibunje de transition nkuko bivuze nayo makuru nanjye nayo yeye numvishije abantu bavuga narangije no kumusaza kubye ntabwo bazamvura bazanyicaho kuko n'undi ni ugupfa no gupfa. Niyo mpamvu ngaruka kongera gusaba abayobozi b'igihugu cyacu ngo basubize agati n'ibyendero ese ni ngombwa ko Kangondo abaturage baho bicwa kugeza n'abaturage ubwo bavuga bati twemeye gutsira ahangaha ese umuyobozi mwumva ari ngombwa kure abaturage bakageza aho biheba kugeza kuri urwo rwego bibakishinga ikomeye bafite imyanya barimo barimo kubera ko bagomba kutuyobora nk'abaturage bagomba kutureberera bakareba icyiza cyacu. None se ubwo iyo myanya barimo uyu munsi bakaba turimo kwiraniza inshingano zabo baragira ngo u Rwanda rujye hinzi ubundi nicyakagombye gukomeza abaturage bakangonye bavuga ko nibura amafaranga yabagaruwe hose n'amafaranga atageze miliyari 13 ese muri uru Rwanda miliyari 13 zaraguze ese urebye raporo z'umugenzuzi w'imari amafaranga ahora arigiswa arenza ayo ngayo ku mwaka muri bije y'igihugu haribitswa amafaranga arenze miliyoni 15. Ndasaba ubuyobozi bw'igihugu cyacu buzishake buzihe abaturage kuko ntabwo zibuze hari amafaranga ashyirwa mu bintu bitari ngombwa. Umuntu wa mbere nk'umuyobozi inshingano mbese ni ukureba umuturage nibashakirwa amafaranga abaturage ikibazo kirangire mu mahoro.
Ku bari mudukurikiye mu kiganiro dusangira ijambo icyanone ndabona tugisoreje kuri Madame Victoire Ingabire ukuriye ishyaka Darufa umurinzi ritaremerwa n'amategeko mu Rwanda. Shimbiye buri wese ku musanzu mu kiganiro dusangira ijambo ntibagiwe namwe mwadukurikiye mbifurije gukomeza kunogerwa na gahunda zacu ku ijwi rya Amerika uwo mwumvaga ni Eric Bagirubusa naho utaha
turamushimiye mugenzi wacu Eric Bagirubusa utugejejeho iki kiganiro.